Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare go'o lewru Utu Diana yamde soki nder maison de la presse bomo ko ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor way golo kanko noddirteɗo Mamadou Watra wonto ɓoggi jande to. Fedde mali mettiyonde fa handen wonde wadde gonguinali fewde jamade tinno wattano hoore muɗum hakkille ɓe mbile ko warta ko kasaraji kammoana wawi matel le leydi meɗen ndi kamɓe andan ɓe kabar no galluje ɗe goriɓe mbi ko laati sababu no jamade wonde mahirɗati ɗo ndiyam ɗa ƴaɓɓe to kaña fa yetto tundele juppeteɗe. Micciteɗen wiide sériyaji yimɓele hono halkuɓe jawlele forobaɓe ɗum fuɗɗino ilale go'o lewru joyi ƴaɓɓe noon ndu wattu joni o ko yaata sériyaji noga ɓe mbi tacca toon. Kono ayri fedde ne ɓe noddir santé environnement nde ne wonde hokkude jamande hakkillaji dow bittinno famɓe ko nawtirto ɗum woni manaji ɗi kolle majjunduɓe kaali ɗati kandi nangguede ñalawma hande o ɗum wonno sebɓe kabaruji emin joguino ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Fedde nde ɓe noddirta mali météo wattu junoɓe gaɗi gonguinali fewde jamande ɓe bittinno wattano hoore muɗum hakkille saabi de ley ko warta ko kasaraji kammuɗi ana mbawi matede kasen. Micciteɗe wiide oɗo communiqué waɗama wakkande kammo waɗno bonandaji le nokkule kewɗele leydi meɗen ndi ɓe kaali duɗati kandi nangguede hono wori Ousmane Niali Boly.
Non jaati ley o wakkati iwondeji ana jonnora heɓede le leydi meɗen ndi fuu sowona le région ngaji tawdeni e Kidal ɗo kambu rawnata waɗata duule seeɗa. Le communiqué o agence nationale de la météorologie holiti wiide iwondeji mawɗi kakeniɗi keɓete tatteji fuu so wona sera sahal région tawde ni. Gollede nde holiti wiide farratiji mawɗi godi eɗi iwondeji banggal waɗugol yolongoji le nokkuji kewɗe leydi ndi. Ley majjun eɓe data e himɓe jooɗiɓe sera gori gattan hakkillo ñande fuu ko météo haalata mboɗɗa du nokkuje ndiyameje mbawi bonnude cuura du ley leɗɗe mawɗe sini kambu ana toɓɓa. oɗon andi wiide leyɗe balɗe iwondeji mawɗi keɓa ley leydi meɗen ndi fuu e manggal mum ɗi iwondeji gaɗi yolongoji fa laatiɗi sababu yonkiji ndiyameji iwondeji ɗi naɓe du jawdiji kewɗi.
Mbiyan ko laati sababu ɗeɗo ƴiwoleɓe ko litti wiide goriyaji mawɗi ɗo ɗum woni ndiyam ɗan ƴaɓɓirto woni ko wala jamare nde du yahan jatima hayɗon ɗi ndiyameji ɗe ƴaɓɓirto noon kanko noddirteɗo Mouhamadou Wologue mo hollitiri wiide wiccaggal muɗum yimɓele ɓe nokkule ɗe fuu juppantunele ɗe yaade wattu jonon wonde halde ɗati kanɗi nangguede keɓɗe mo ko mo sifi dow hen to faccitango Mamadou Sama Sekou.
Toɓoji ɗi ko ɓuuri hewde fonceji mawɗi regoto e muɗum jogitoto fa le maayo rannewo ngo ka hannde takama wiide ɗiɗo fonceji mawɗi ɗi cuuɗi na maha e majji ɗum haɗan jammeji regade no haniri latto sababu ɗum bonandaji ndiyam ɓeyɗade ɗum ɗon golloji raffinedi ɗi yimɓe yogaɓe gaɗata e fuɗɗode toɓoji ɗi saabi ko ɓuuri hewde caggal toɓoji mawɗi ɓe juppan ñamaji e le nokkuji ɗi ɗiɗo nokkuji ɗi hani moƴintinede. Min taki wiide laamu o ɓami anniya wutude fonceji mawɗi ɗi ɗum foof yalla ndiyam ɗan na heeɓa regade e ley newa muñal e sultude sanne ɗum jamare nde.
ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓede dow bema ami andi ɗe dow page Facebook kaña compte Twitter Studio Tamani. Ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo mi halni on hono yimɓele halkuɓe jawlele suudu baba ɗe sériyaji muɗen fuɗɗi ɗum woni ilale goho lewru joyi ƴaɓɓinondu nokku noddirte ɗo cour d' appel ɗo Bamako ɗo ɓe kollitiwiɗi won sériyaji du taccaɗi ñalawma hannde o Ousmane Niali Boly.
Ɗi sariyaji gonduɗi waɗede ley cour d' assise fawiɗe dow kabaru yurkuyurkuji e wujjugol jawdi suudu baba ana waɗani kabaruji deɓe sappo e go'o yimɓe temedron e capanɗe jetton e go'o woni darotoɓe yeeso sariya rewɓe sappo e joyo goni e maɓɓe. Ko yatanoga e maɓɓe kay andi ko domi ɗum ɓen maire kiɗɗo commune rural sita kili gendi gondi ley cercle keñeba zuzama wuddete duuɓi joyi mahani yoɓude du millioji tati sefa saabi o ñami jawdi suudu baba e wallude himɓe no walda e sariya. Jawdi ndi wiya o bonni ana ɓuuri milliard ngaji ɗiɗi sefa ka sappo e jeɗɗon ɓe o hayfidaɓe joppitama. Dow kabaru ñamugol jawdi suudu baba ko yaata millioji temere joyi e deɓe e ɗiɗi sefa ko wiya asi sa waɗi directrice général kiɗɗo makko e sisoko uddete duuɓi joyi omo hani yoɓude du ujunaji temedere sefa. Caggal ɗum sariya ñamugol jawdi suudu baba waɗugol yurkuyurkuji e wallugol no walda e sariya directeur général kiɗɗo CICB e yimɓe jeegom ɓe hayfida naɓama ley ñande wonde e sariyaji ɗi saabi heɗun ɓe kolti wiide kayfaɗo goto wara e hawrude. Miccintinde wiide ɗi sariyaji kertaɗi ana kani wadde ley lebbi ɗiɗi iwde go'o lewru juillet yaade capanɗe tati lewru ottundu.
en biyan o do kabaru goddo kase nyaloma kejjana do roobe le rumde afrique nder dum yambinama dum woni kenya le leedi me dindi le majjun min jehi min jottii kono roobe le gollobe le cuudi sar wuccuji gondi e jeyallaamu kanyi di ngala e jeyallaamu kanko arande o dum woni mo debbo mo doktoro non hollitindi wiide kanko laami yoga e suud doktoro gootro e suud doktoro non biire ten le ngalure bamo ko nde goddo du gollo dum avier jidi biyanay mudu bamete kanya fa yotto do yimbe le yohobe le nokkule goddo ko nande mudun fa kebe famtare fande kedden Ousmane Niali Bouli Ali Cissé
gollirde laamu laboratoire national des eaux docteur Farmata Yaro laami dun illa jetti lewru marsitaande 2019 o jiddo laboratoire illa cuka ko mudun Farmata yabbe keddati fu haani jokkude le nde gollirde e makko rewban kan beedude tinnare do hawrintinde dewgal e golle laamu
en fait c'est qu'on doit faire la
gadan ko mi kaani wadde cuude amem tafam fade amen yaari golle debbo ana haani tinnade so o jiddo teddinede sabi saato rewbe to haaji tawete mu em be tawataake tum haltanam rewbe heddibe fay goto fati fandina hore mudum debbo ana haani ko teddina hore mudum kuddode hakkune fayato timmode
madame Samake Mariam Koulibaly woni horeje gollede kumeninde hala le nokku goto kumenido dawi avioji o golle e makko an holla wiide rewbe dun an bay wadde ko worbe gatta fu le hono o golle nawdo daranagol dawi avioji
je ne pense pas
mi mila feso do e huna tidne sanne juude debbo hebugol mabbe darnde ana bili e andal mabbe kay tinnare mabbe dum wana fi kammalbe rewbe rewbe wakati ana holita dabereji kesi goti kandi jokkede bawdi nafude andi mabbe fayato tinnagol mabbe yo kulle mawde nabude be to woddi tawede be rewbe fu
be rewbe ana darta e bandirabe mubben beede kuyam daranade wadde ko jidi wadde le ngurnda mubben e be darta du e kanan kobbe balla rewbe yalla kany en du ana ngada ko jidi wadde
wattu jonen kalan o do kabaru goddo kasen dum woni jewterde yalla hono manaji di kani buitrede le ngalure bomoko de dum woni fana botu ngado talatar jabbi non de do bomoko do le o do botu be kali hon torraji ko manaji di baye waddude be kali du dati kandi nanger nyalomo hando yalla jamana na famde e manaji di fedde noddete fondation santé environnement kanyum wadi o do botu kedde mo kanko noddete madame Mayga Fatoumata Sokana o kanko laami o do projet ko mo sifido hen do faccitango adi sisi
cette rencontre
fana gal do jidal yow fa holita yimbel garbe hawrude hembe hudum wawi nawtarade kasem ko wana manaji di min jidi du humpintinde jamande kumpa do tordaji ko woni e manaji di yella e be keba muturo nawtarade di hono ko wawi lontade manaji di be nawtorto no wotere ana chakuji munniradi bagiji projet o tewti andi lawi goddi kandi jokkede yella manaji di ana heba yoppede chakuji munnirtedi papier ana tum kanyindu fana goddo projet oni woni tewtude wadde ko min bawi yalla jamande kanyen hore ana jaba nawradi bangal nawtorogol kulle godde de be bawi resude na do lotude be nawtoro wakati do fu
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre men noddirten zoom sirnde ngaran halde kabaru be do yimbe le holitinde wiide kala ko tawa fusina be do yimbe le be balle wala fu ko bay biltande ko he mabbe wala fu du ko be anni biltande ko he mabbe Ousmane Niali Bouli
en fu ne ande he neddo goto skawda e mudon fu nase nodduda don fu jomon halente cadele mon watti yoga jomon wiete hay leedi ndi ana yori kak mide wuldade ew dañu ko ballirda kan chakura ammaro timmi mo gombi le zuru mon odu wiri banka sinimi yobay toggu lewru mon na o weddu hande won balde tati mide yildo e ordination wala ko bodda walirde kan fu se rewbe buri bonde balde didi handen sukabe nyaamay min jaati min nyawdo min lelido mide mila berdam jaati nawata watti fu dun tan woni ko jomun halata abada wala fu ko yarata yeso hedde mon fu buri bonde kasen sini hokki jomun kali seeda fa wada jaagu do lebbi didi jotto fu atan no nyaami dum fa timmi warta e maada kasen andon wide li adna ana moji neda tawra himbe ballobe dun ka no wirete ni wallude hore mon buri domude goddo onon himbe nedin kobe andon wide sini aselay wallude talka enjeno farati ana wodi fa ladda an sappo o nenno neddo anda ko watta
non jati wo haale en kollitiri wiide Ousmane Niali Bouly Sarr tajir gota sele wonde hakkunde talkaabe sappo tan juutine il faut anda warat do ngon do hollitindi wi duso talka gota woni hakkunde tajir en janayom kanyu dun non wori juutine bi furdo lato tajir hono be goto yino do ngarten uddude journal gal bete handen en biya hono be keba hitnaade be fuso ngabbido be ma ande ton ba he uddi do kabaruji so nyuddi o do numero meden via mo chapande jeje joyi chapande jenay jenay chapande jeje jagom sappo e jenay dum won numero mo WhatsApp o kanyu won ton juune ngartiri o do numero so do ngabbido Facebook to tan be jiyan ton hono kudol dum won ngol WhatsApp ngol be nyodda yaade ton tan be keban o do numero fu kabaruji bi fa handen do be ma ande todo di ba hebe dum so be ngadi www.topresidio.org no be noddi hono numero meden mo noddi ten do kuna fu no 37321 ka do ka wajibi sinabe tawre buudnoga festival fi en buudo taccataaki le kridima do fande fe no ko nande do no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam ayri bangal dombi kanye fa yotto gusuji dun torri sanne nyaloma hando yimbe le gombe le galluje de le ciudo gollirde kanye fa yotto yo le ciudo jamande walata fa tawan de do kudde antono wakkatiji be bi hiido hibba e kudde mabbe wakkatiji sa sela e resude kaytaji ma kanye ko nande mudu dum bonnan dum hono kambe andabe kabar cellal be mi jamarde tinno watta no hore mudu hakkile ko nayri bangal kibbe dombi kanye gusuji kanye fa yotto so ngatima idun way wadde so keba nyawuji antono be kollitir wirbe bi ko lati sababu mudun hondo tunde leno jamalde wori nyalo mo hande dum wonte latal sababu mudum Ousmane Niali Boudi.